mazekuvuke phansi ngazi isikhule esingenani sinamaphupho ebusuku sigalali wangithanda ngisemncane ngiyazi usangithanda namanje ingena bazari uzamungena salari ubuthandaza ngiyazi uthi inkosi gcina umntanami noma ungekhe eduze kwam ubuhlezi ukhuleka ungeze uzojabula ngoba manje sengutholile umsebenzi isimo sobangcono sesodla ujizi layikhaya So lala ngenyama ngeke fane na before Mama nge-